You're in the mix.
Hey, it's a new mix and a new DJ named DJ Spider the Venom Detector. Hey, it's a new mix and a new DJ named DJ Spider the Venom Detector.
Just beginning.
Chill. Kone boy. Any chilla na kone boy. Mula na kupa sahiri. Hakupi unachotaka. Ndo maana nimetulia na kukabidhi mtima. Naridhiki fungu mbili, kukosa na kupata. We unanivumilia hata nikiwa sina. Mimi najua wapo walosema hunifai, eti twendani wanajichosha na kujipa tabu. Oh, wapo walosema umetoka na Masai, tena dharani wakapotosha. Umeduna mwarabu, ila mindo nishapenda, shapenda. Sioni sisiki, siku zinakwenda, zinakwenda. Singoki kisiki, oh, nishapenda, nishapenda. Sioni sisiki, siku zinakwenda, zinakwenda. Agi singoki kisiki, musiki peta.
Mabu, mabu, mabu.
Chotaka. Kwa mana nimetulia na kukabidhi mtima. Naridhiki fungu mbili, kukosa na kupata. Kwa unanivumilia hata nikiwa sina. Minajua wapo walosema unifai, eti twendani wanajichosha na kujipa tabu.
You're in the mix.
Hey, it's a new DJ named DJ Spider the Venom Detector.
Sioni sisiki, siku zinakwenda, zinakwenda. Singoki kisiki, oh, nishapenda, nishapenda. Sioni sisiki, siku zinakwenda, zinakwenda. Agi singoki kisiki, musiki peta. Chamba, mnafanya kazi ya kanisa. Ndisi haibu kukamba na wakumbu
matakitisa. Kobi anika unanifel. Yeah. Way that you look at me nifel. Kobi anika unanifel. Way that you look at me nifel. Listen. Nation killer, oh you be fine, I'm a fashion killer. Oh who, freak and zima, when them know me love a bad girl killer.
Pull up, yo, pull up.
Oh yeah, come and flip us. Go behind the counter and fail. Yeah.
Playing the best
way that you look at me and fail.
Playing the best. Playing the playing the
way that you look at me, they fail. Listen, nation killer, oh you be fine, I'm a fashion killer. Oh who, freak and zima, when them know me love a bad girl killer. To kolege soa, kolege dogo. Why so me namba tu kwa kisogo. Mani pa mahanja mnazio ndogo. Oh na na na, yeah. Tukolege soa, kolege dogo. Why so me namba tu kwa kisogo. Mani pa mahanja mnazio ndogo. Oh na na na.
What I saw my number.
This ain't no ordinary mix show.
What I saw my number. What I saw my number. What I saw my number.
They say you so too much, too smart,
too smart,
too fun to be with me. Baby, you so romantic. Nasito kocha kama vile nani, anjia na data nase. Rechana nanda kuloga, na angwe uniriche mimi. Ambire na mbanda isoma.
Nation killer, oh you be find I'm a fashion killer. Oh, freak and zima, what them know me love a bad girl killer.
Tu kolege so, kolege dogo. Why so me nama, tu kwa kisogo. Wani pa ma hata, tansio dogo.
Yalewa, 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 yalewa. Ataka tu sa.
Yo, pull up, let it go,
Mr. LG, you're in the mix.
Hey, hey, it's a new mix and a new DJ named DJ Spider the Venom Detector.
Nataka tusahau shida, waiter, please let the pombe.
Pombe.
Watembeze na wana tuwe high so kinyonge.
Pombe.
Nikivunjo gas tumekuja na vikombe.
Tupombeke.
Na kama una kunyo kunyo kweli usionje.
Tupombeke.
Ila wengi wakilewa huwa zina shuka chini. Kwangu mimi zinafanya na jamini. Kamwili kadogo na jiona kama Tyson. Ujiu kucheza na jikuta Michael Jackson. Vichwa pants bia mbili tayali ya mesha waka. Anawaza guesti kwenye vichaka. Hakuna pombe za bure bwana, kipa anachotaka. We kunyo tu watakubaka.
Yalewa. Yalewa.
Panana, hatuchagui kiwanda tunachanganya. Weni ngombe, nani ale kudanganya. Kunywa pombe bila kula unapunguza nja. Ona, akilewa anatapika. Anatoa siri za ndani. Kila wimbo anakatika. Anakojoa hadharani. Vichwa pans bia mbili tayali ya maisha waka. Anawaza guesti kwenye vichaka. Hakuna pombe za bure bwana, kipo anachotaka. We kunywa tu, watakubaka.
Yalewa. Yalewa.
Sakado, ndonanza mziki na bado sijapata show. Niliambiwa kuwa elimu ni ufunguo, mbona nimesoma au nilo nayo sio mlango huo. Popote nazisaka chambi, shida singejenga mwili ningeota kitambi. Madada wa kitana unanyea kambi utawasikia. Mwisi bwana gani huyo mvuta mangi? Hawa mabeste wa Afrika. Kuchwa kuigiza maisha fake uko insta. Chapana itafuta hila bado hajalipa. Nimiliki masi msupa kama Vela Sidika. Sakado, ndonanza mziki na bado sijapata show. Niliambiwa kuwa elimu ni ufunguo, mbona nimesoma au nilo nayo sio mlango. popote na zisaka chambi. Shida singejenga mwili ningeota kitambi. Madada wakitana unanyea kambi utawasikia. Mwisi bwana gani uyo mvuta mangi. Hawa mabeste wa Afrika. Kuchwa kuigiza maisha fake uko insta. Japana itafuta hila bado jalipa. Nimiliki masi msupa kama Vela Sidika.
Kila nachofanya kinakuwa zogo.
Wani, wani, wani.
Napambana wala si kidogo.
Wani, wani, wani.
Hata marafiki wamekuwa mbogo.
Wani, wani, wani.
Wani, wani, wani.
Yo, sina fair toka inda natembea. Nina mkidi home natrai kumlea. Mata pia, haizi tembea. Minya sida tusakuwa kama pair. Napiga drum na kutana na afande. Sili nyamana nataka tukipande. Sina phone manze, sina taka bambe. Taambia je home leo na lele rumande. Kese tunataka hizo brand new car. Wata kutu judge na vile siuka. Tulisarifa mtuli badilika. Tupatie chance tuka jenge jina.
Wani, wani, wani. Kila nachofanya kinakuwa zogo.
Wani, wani, wani.
Napambana wala si kidogo.
Wani, wani, wani.
Hata marafiki wamekuwa mbogo.
Stories of how my brother do. What? Kizuri chajiuza, kibaya tunazima tu.
I've been thinking about you all night, getting me in my zone like. Yeah. But I got mad skills, giving me all that good vibe. I'll hold it down for you for life.
It's only you that can make me catch your feelings. Tell the rest of my business. Basi kuja na mcheze disco. How is my nipe kiso, yeah. Pretty boy, show me my ringo. I'll be you a queen, you my king, oh yeah. Be you a queen, you my king, oh yeah.
She's got it.
Yeah.
Don't got it. She's got it. One and only. Staki kurudi bongo. Nime kwama penzi lake nomchongo. Staki kurudi bongo. Nime chuka ya zamani longo longo. Kwa penzi lako nishafika kikoma mwisho wa reli. Mimi wako tujali mambo yetu yao ya shafeli.
Umenikamata mkia nimefyata. Sionji onji tera. Nimezima data. Meni changa kakarata. Wako sito kitera, yeah.
Hello girl, what's your plans for this evening?
And I ain't going out, I'm with my baby on the weekend. Every other day my heart's beating like it's racing. His lips are lit, I'm always liking what I'm tasting.
She's got it.
Dale mami, show me what you got. Eo, eo, show me what you got.
Oh no!
Dale mami, show me what you got.
Attention everyone, drop what you're doing right now. Go to your radio and pump up the volume.
Dale mami, show me what you got. Show me what you got. Para arriba. Nunca mi mientes. Eres bebé mía. Yo no te miento. Vamos para arriba. Nunca mi mientes. Eres bebé mía. Yo no te miento. Vamos para arriba. Show me what you got.
Baby meniweka kwenye loba, una sasa unanilocha. Pesa na mchezo wa vikoba, nibata panga unachacha. Moyo umekutwa na mapigo, siwaze kwa sigara toe figo. I'm a pirate, pirate of Caribbean. Niger direct, direct like a Babylon. I'm looking right.
Hey, it's a new mix
of a DJ named DJ Spider, the Venom Detector. Medicine selector. Baby, meniweka kwenye loba, una sasa unanilocha. Pesa na mchezo wa vikoba, nibata panga unachacha. Moyo umekutwa na mapigo. I'm a pirate, pirate of the Caribbean. Lako mama sina dauti, wako mina juu wana log outi. Chazo nina kutoa kwa knockouti, hapa kati yangu una shouti. Kwelo shepu lako mama sina dauti, wako mina juu wana log outi. Kalpenda mpenda, kalpenda mpenda, kalpenda mpenda, kalpenda mpenda. Sana moja, mwe
upekidoro. I know you're feeling it, yeah. Yo kidding it, kazi ba upanga na nifanya nazidi. So I don't need tire, cha zaidi, ajaza bufando mana sina zaidi. Mooni nimegwaya, kiono kama amefungwa mbuta. Aja niroga, ila style ya kuchuma mboga. Paka nogo, paka sijeni toka. Megyal, baby, give me some more. Oh, oh, oh. Vila unavozungusha, execution majia.
Wabebe tena! Wabebe tena!
Nifanya nazidi, so I don't retire. Cha zaidi, kajaza bufando mana sina zaidi. Mooni nimegwaya, kiono kama amefungwa mbuta. Aja niroga, ila style ya kuchuma mboga. Paka nogo, paka sijeni toka. Megyal, baby, give me some more. Oh, oh, oh. Vila unavozungusha, execute maji yando. Oh, 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 oh. Mashamba waliyo kando. Oh, 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 oh. Daddy, twerk, 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 baby. Chop you down, baby, twerk, 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 baby. I need to see your humbound, yo. Twerk, 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 baby. I baby, get up, twerk, 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 baby. Go down, baby.
Me tell it them, me girl is so sweet. I love the body flex, physically fit. When you bouncy bounce that, twerk it for me. Your body smell fleshy, bless it for me. Everybody give me clap, clap. Everybody find the place, give me twerk, twerk, twerk. Everybody give me clap, clap, clap. Baby, go down, you a bum so sexy. I like the dance, I love the move, baby. I like the dance, I love the twerk. Bounce like snakey, baby.
Baby, twerk, 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 baby. Chop you down, baby. Twerk, 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 baby. I need to see your unbound, yo. Twerk, 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 baby. I'll have it get all track, 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 baby. Go down, baby.
I love the dancing, I love the way you move. I love the way you bounce, bounce one time. Give me the chin, baby, show me that you wind. All right, dance, baby, you mind it all time. Show me the
track, 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 track,
track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track, track,
kwa ina unapaka poda. Fanya mambo yako na kungoja. Moyo umeshataka mimi nafuata order. Wezi kukata kiu maji kwa kisoda. Message sent, shika kamata. Kama unataka mapenzi yako hapa. Chaka chaka chapa chapa. Usikuona utapa tapa. Umeka kambi maeneo haya anasema uwazuri meota pabaya. Never die, never expire. Tusicheze mapenzi ya moto fire.
Na kama mapenzi safari, mikwako ishafika na pokwenda. Au kama bahari, au basi njifunze kuogelea. Na unge kwa mchezo siwe kamari, au kubeba maji kwenye tenga. Lombele yako na kula kiamu. Wala mie, sina mwingine tena, wakufanya nicheke. Na kama chanda wano chema, chakufikwa na pete. Wala mie, sio ni mwingine tena, wakufanya nicheke. Na kama chanda wano chema, chakufikwa na pete.
Tell me now, what you do for the love? What you do for the love? Give it up for the love. Give it up for the love, yeah.
Bana chachemea for my woman. Bahati taogelea for my woman. A real man care for the woman. Anaweza kukosea kama human. Takufanyia change, takupatia mapenzi. Takutangia tenzi, nikuimbie. Kusifie, ujisikie. Kukona mie, sugea na kuambie. Tuwezi hacha kiti chako mtu wakalie.
Mwenje moyo. Kani tak 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 kairam. Kani tak. Kani tak 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 kairam.
You are now.
Leta, eh, sijozoa gambuzi kwenye gunia. Najua furana, najua kumia. Nimezoa ganja ndio ninayoidumia. Ila ulivyo nikamata paka na kuimbia. Punguza chenga, nitaji unipe pasi. Nifunge hapo umepata mchezaji. Ah, sitaji mshenga, tuache tu jinafasi. Ah, sitaji mshenga, tuache tu jinafasi. Ah,
hey, a new mix and a new DJ named DJ Spider the Venom Detector.
You're in the mix.
Oh boy.
Hey, hey, it's a new mix and a new DJ named DJ Spider, the Venom Detector.
Candy Tap, Candy Tap, 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 Najua furana, najua kumia. Nimezoa ganja ndio ninayoidumia. Ila ulivyo nikamata paka na kuimbia. Punguza chenga, nitaji unipe pasi. Nifunge hapo umepata mchezaji. Ah, sitaji mshenga, tuache tu jinafasi. Mwambieni upeleka kwa mchungaji. Sijozoa gambuzi kwenye gunia. Najua furana, najua kumia. Nimezoa ganja ndio ninayoidumia. Ila ulivyo nikamata paka na kuimbia. Punguza chenga, nitaji unipe pasi. Nifunge hapo umepata mchezaji. Ah, sitaji mshenga, tuache tu jinafasi. Mwambieni upeleka kwa mchungaji.
Nani, moto moto bang bang. You're so sweet, oh ginger. Like your smile on your face, so keeping it a ganda. Wanna be with you not alone.
Mapenzi kaza maji, mimi ni penzi penda maji, yani vitu rojo rojo. Chumba kimepata mpangaji na kina bonge la choo, yani choto lisotojo. Kanda funguka, karia mtini. Panda inuka, shikishe chini. Nyoka inuka, pitisha ulimi. Mama, kwa nyuma, maini.
The way you shake it, your bum bum, babolita gum gum. When you hold that in, itena ulimi, yom tam tam. Nafanya na gum gum, unani find me. Wanna be with you, not alone.
Someone I need it more. My
you back it up. She a looking older. Ay, ay, ay. So coming out of me ganda kangola. Ay, ay, ay. Just wanna hit it. Ay, ay. So con yo in the middle give you more. Wonder what is on bamba. Yaga fuck on yo. My goal is a joke. I know she's in love with that she go. Coco. Wanna see one bag of that coco. Break it down. Coco. Wanna see one bag of that coco. Ay, break it down. Coco. Wanna see one bag of that coco. Break it down. Wanna see one back it up, coco. Wanna see it up.
Taki taki, taki taki rumba. Wendo wa kufia ndana. The way she back it up. Fanya na jiuma. Kai kame inama. Me to bad man, team wanna roll down. Majestic na kupiga kinoma. I back it up, girl them you go in. Yeah. The way she whine eh. Me whine in my dog them. The way she whine eh. Me want him mad, I got you.
Look on your, let me take him young. Wonder what is on the back, you got to hook on your, I'm going to do. I'm not using that, you got to go.
To the beautiful girl in my day, what's good?
Oh, baby girl, stand up and wind your waist.
When I say one, back it down, pop up.
If you're big, but me, wind your waist. Oh, yeah. Oh, baby girl, stand up and wind your waist.
When I say one, back it down, pop
up. If you're big, but me, wind your waist. Oh baby girl, stand up and wind your waist.
You're in the mix.
Hey, hey, it's a new mix and a new DJ named DJ Spider, the Venom Detector.
Oh baby girl, stand up and wind your waist. With your big bummy, wind your waist, yo, yeah. Ushazi mosha siyazi keti chini. Ama, ama ni mahi. Ama ni vilo mevali ya mini. Baby take it down, spin it. Sorry can do it like you, na na. I said down, spin it. Sorry can do it like you, na na. Oh baby girl, stand up and wind your waist. With your big bummy, wind your waist, yo, yeah. Oh, baby girl, stand up and wind your waist. With your big bummy, wind your waist, yo, yeah.
Spider, the Venom Detector.
Spice
music.
Pull up! Yo! Pull up!
Pull up!
Let's go! My
God! Asili
ya Kizanzibari. Chocolate color. Mix some tanga tanga. Unangara ngari ngari. Gozi laini kachori, sambusa bagia. nipo kama mdoli, yani kama wabandia.
Ukitembea koko, uko nyuma bai koko, mzigo si wabuku jero. Soto jola boko boko, laini nyanya ya kopo, yani bunyero bunyero.
Achana na kinagi, awana lolote. Watasusha na jiki jiki, watasusha na jiki.
The dope boy from Nairobi, Kenya. Too hot for TV.
Ya chotara, manga manga, asili ya Kizanzibari. Chokoleti kala, mixa mtanga tanga, unangara ngari ngari.
Gozi laini kachori, sambusa bagia. Upo kama mdoli, yani kama
Ukitembea koko, uko nyuma bai koko, mzigo si wabuku jero. Soto jola boko boko, laini nyanya ya kopo, yani bunyero bunyero.
Achana na kinagi, awana lolote. Watasusha na wajiki jiki, pensi watie tope. Nikupeleke kwa bibi, tifa madangote. Ufae shela wiki, tapata kwa Aristote. Habibi,
habibi,
nuru laini kipendaro.
Habibi,
yoga mkali hai.
Habibi,
yoga,
habibi,
yoga,
habibi,
yoga,
habibi,
yoga mkali hai. Fisadi viweme nikande kande masaji wabaki kupiga vijeme wakariki magadi ongeza na peremene
mchunge shetwani mama twende pole pole kuna esmakani lakina yuma lokole wasikupane kichwani wakazua mambo chochole iwe haibu mtani mista michambo wanichole
achana na kinagi awana lolote watazusha na wajiki jiki fensi watie tope nikupeleke kwa mishu jifa madangote ufae shela wiki napata kwa Aristote. Habibi,
habibi,
nuru la waini kipendaro.
Habibi,
yoga mkali na ini
maswazi. Habibi,
nuru la waini.
Mazozi, oh, mazozi, mazozi, yeah, mazozi. Mazozi, oh, mazozi, mazozi, yeah, mazozi. Kwanza twende kwa boma, yeah. Tupate baraka za wazee. Ndoa haraka ifunge. Mazozi, oh, mazozi, mazozi, yeah, mazozi. Kwanza twende kwa boma, yeah. Tupate baraka za wazee. Ndoa haraka ifungwe. Na tuwe baba na mama, yeah. Tuwakomeshe wapambe. Wasopenda tusonge. Majipu ya makwapa ni vimbe. Nijitanue kumbwe mbwe. Na samba ucheze na mimi. Subira nitakusubiri. Mazozi, masozio oh, ah. Sherehe itafana ndugu pamoja na wazee, hiyo siku mina isubiri
masozi. Masa, masozi.
Masozi, 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 hata mimi nomba nikupeleke kwa mama, japo mama likwenda, hata mjomba ni mama, mina wako tupange, tulete posa kwa wazetu wana sala kwa Mola tumuombe, tupate baraka zake. Sherehe itafana e, sherehe itafana e, sherehe itafana e, ndugu pamoja na wazee, hiyo siku mina isubiri, isubiri, isubiri.
Masozi.
girls, but the biggest
hey,
booty
hey, it's
girls.
They come from you. They come from you. They come from you. They come from you.
Girl, them a big bumper. The girl want back up on a installer. The girl have booty like a Range Rover. Too much data like an informer. The girl want back up on a ride and girl hold me tight. Sit down on the bandy make me feel alright. Cause the boy can't stand out the pum pum nice. And the height when you give me make me fly like a kite, hey, girl.
With your big bumper,
big bumper.
Get the girl, are you run the flick? With your big bumper, bad girl, are you run the flick? With your big bumper.
Bad girl with the big bumper. Booty looking better when she bend over. But you want to know like girl, she just come closer. She's all the one who is game over. She like it when I hit it from the backside, hit it from the front side. I ain't got no type, hit it with the lights off. But still I'm a no keeper. Money on my mind, man, the big bones are. It hits it when I pull up in the Range Rover. And I ain't trying to lose it, I must stay focused. Slip white conquer.
With your big bumper,
big bumper.
Get the girl you run this flip. With your big bump,
what's the dollar?
Bad girl, you run the flip. With your big bump,
what's the dollar?
Kitty girl, you run the flip. With your big bump,
I'm going in
there.
I'm trying to look back, looking at everything that happened between us. Yeah. Nacho nyumiza miro ni kauliza kwa kwamba huto ni acha. Ndani moyo wangu bado na uhisi uwepo wako. Mwanzo ulihofu nisijumiza moyo wako. Love is unpainful, love is not fair. Love inaweza kufanya uhai potee. Ningalikuwa na uwezo, ningaliudunga viso pendo ukome. Try to give you love, try to give you my everything. Kamu wa upost, meni choka unipendi mi. Ningalikuwa na uwezo, ningaliudunga viso pendo ukome. Nimechoka, nimechoka.
Wabebe tena.
I'm going in bed.
It's not you on the beat.
I'm trying to look back, looking at everything that happened between us. Yeah. Nachonyumiza miro ni kauliza kwa kwamba huto ni acha. Ndani moyo wangu bado na uhisi uwepo wako. Mwanzo ulihofu nisijumiza moyo wako. Love is unpainful, love is not fair. Love inaweza kufanya uhai potee. Ningalikuwa na uwezo, ningaliudunga viso pendo ukome. Try to give you love, try to give you my everything. Kamu wa upost, meni choka unipendi mi. Ningalikuwa na uwezo, ningaliudunga viso pendo ukome. Nimechoka, nimechoka, nimechoka. Umiza moyo wangu. Nimechoka, nimechoka, nimechoka. Umiza moyo wangu. I used to call every morning and every night before sleeping. And that was the best feeling. Oh, you claimed you're gonna stick around me. Bada ya muda ukabadilika nikawa sikuelewi. Uwezi piga, uwezi texti, labda utume please call me. Kama ulinichoka, si ungesema. Kaweka upendo wangu ona dilema. Ama kweli akufukuzae hakwambii toka. Wahidi
need, you have to give it a silent approval.
Love is unpainful, love is not fair. Love in our type of final high pote. Ningali kwana uwezo, ningali udunga viso pendo kome. Try to give you love, try to give you my everything. Come on, I'll post when you choke on the pen in me. Ningali kwana uwezo, ningali udunga viso pendo kome. Nimechoka, nimechoka, nimechoka. Umita moyo wangu, nimechoka.
Wa bebe tena hivyo na leo hacha tufurahi leo. Hakuna ijuae kesho. E bwana we, kuzimu nafikia kuna mateso. Tumie leo, sije ukafa kesho. Kama unapenda pombe basi leo, kunywa sana. Napenda basi leo, fanya sana. Kama we mcha Mungu basi leo, sali sana. Si wazee wangano tuko macho toka jana.
Mwaga pombe, mwaga maji, washa. Kama kuna wavutaji, nataka twende, chama kilaji. Malizane leo ya kesho ni ya mumbaji.
Oyo, oyo, oh, oh. Oyo, oyo, oh, oh.
Hamsha, 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 hamsha,
hamsha, popo, hamsha,
hamsha, hamsha, hamsha, hamsha,
hamsha, popo, hamsha. Umekopa leo, nipe kesho ya nini? Nikikuachia leo, tengia mitini. Baby, tumekutana leo, tumependana leo. Kama vipi na tumalizana leo. Eti una malengo, na yajua malengo wewe. Akiza vyombo ukishiwa chapa mwendo. Eti unawaza mjengo, utazikwa na nyumba wewe. Tumia pesa ilu kifo wache pengo. Kama unapenda pombe basi leo, kunywa sana. Napenda basi leo, fanya sana. Kama we mcha Mungu basi leo, sali sana. Si wazee wangano tuko macho toka jana.
Mwaga pombe, mwaga maji, washa. Kama kuna wakutaji, nataka twende, chapa kilaji. Malizane leo ya kesho ni ya mumbaji.
Oyo, hey. Oyo, oh, oh. Hey. Oyo, hey. Oyo, oh, oh. Hey.
They
go me clever, boy.
Hamsha, popo,
I'm right, yo.
Hey, you're ready.
My city coco, coconut. My baby coco, coconut. My city coco, coconut. Coconut.
The mix. Hey, hey, it's a new mix and a new DJ named DJ Spider the Venom Detector.
Hey, you're ready.
My city coco, coconut. My baby coco, coconut. My city coco, coconut. Coconut, coconut. My city coco, coconut. My baby coco, coconut. My city coco, coconut. Coconut.
Kami nilisha ukoko, akakatoto. Nakapenda gavi ba chumbani ana madigida alivo bigi bigi macho rangi ya kasava.
You're in the mix.
Hey,
hey, hey, it's a new mix and a new DJ named DJ Spider the Venom Detector.
Hey, you're ready.
My city coco coconut, my baby coco coconut, my city coco coconut, 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 my city coco coconut, my baby coco coconut.
Coconut.
Coconut. My city coco, coconut. My baby coco, coconut. My city coco, coconut. Coconut.
Kami nilisha ukoko, akakatoto. Nakapenda gavi ba. Chumbani anama digida, alivo bigi bigi. Mancho rangi ya kasava. Kalivo sexy, sinaga haya. Haya, haya. Kakicheka, moto fire. Fire, fire. Ni komando kwake. Moyoni mwake imengata simwache hata wakese kwa waganga.
It's DJ Q.
Hey, they call me clever boy and Brio.
Hey, you're ready.
My city coco coconut, my baby coco coconut, my city coco coconut, coconut, coconut.
Play new music right here, right now.
Coconut. My city coco, coconut, coconut.
Kami nilisha ukoko, akakatoto. Nakapenda gavi bae.
Chubanya na matikida,
alivo bigi bigi.
Mancho rangi ya kasava. Kalivo sexy, sinaga
haya. Haya, haya.
Kakicheka, moto fire. Fire, fire. Niko.
Hey, hey, it's a new mix and a new DJ named DJ Spider the Venom Detector.
Simoche. Hata wakese kwa waganga.
My city coco coconut, my baby coco coconut, my city coco coconut, 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 my city coco coconut, my baby coco coconut, my city coco coconut, coconut.
nipe joto, usiniache solo, kanipa kisogo. Kanipa kisogo. Penzi letu liende mbali, mina kujali. Unataka tuachane, mami hao tuwakane. Aye, alizao wapambane. Aye, aye, aye.
My shitty coco, coconut. My baby coco, coconut. My shitty coco, coconut. Coconut, coconut. My shitty coco, coconut. My baby coco, coconut. My shitty coco, coconut. Coconut.
Watupishe hawa mbea, tamu unilishe na kupatia, pete univishe na kuwapia, na kuwapia.
Benzi lako supu supu nazi, toto, inataka miniwe muwazi, kwako meniweza. Benzi lako kinanda, sito kucheza, baka sikuwa kiyama.
Shitty coco, coconut. My baby coco, coconut. My shitty coco, coconut. Coconut, coconut. My shitty coco, coconut. My baby coco, coconut. My shitty coco, coconut. Coconut. My shitty coco, coconut. My baby coco, coconut. My shitty coco, coconut. 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 My shitty coco, coconut. My baby coco, coconut. My shitty coco, coconut. Coconut.
You're in the mix.
Hey, hey, it's a new mix and a new DJ named DJ Spider the Venom Detector.